ya puse.
Mama mama, salido.
Huyu ni pose, siyo rose. Huyu ni pose. Huyu ni pose, siyo rose. Huyu ni pose.
Sijui ni shaku ama ni kuku. Wana ni tingi tingi kama bantu.
Some people make me go crazy. Wana ni itata ngombe.
Wana ni follow willy willy kama drum. Utadhani mimi willy Instagram. Wana uliza naendesha gari gani. Ni hii bima ama ile benzi. Wana uliza minaishi nyumba gani. Ni runda one ama runda mbili. Wana uliza na ubiri injili gani. Injili ya mokozi ama ya mapinti. But asante Mungu.
Niko close by but and I'm private jet man, I don't lie. Yote bila white collar ama bow tie. Usimanga God usaidia walo jipea mutisha. So call me David vile mkono narudisha. Nasema sante na sipupa msei. So if ya nini natakupa, that's if you can pray. Hey. Na atakani na wabore. Nikishinda na wataji ya kayole. Bora ujue sinangore. Bado tunashine ama vipi pose.
Kushine tunashine ama vipi oji. Kwa mwenyezi juko fiti oji. Wenye roho mbaya tunawaeka fit. Atuwa kanyagi fit ndi.
Ndio baraka ziki kamone. Kwa mbali wabaki wakilia kama tunde.
Hey. Yeah. I got the congregation saying new your pastor ni moto. Nikitibu na kafunga misi daktari msoto. Brand international sastaki loko. Bora high weather chai ama Cadbury Coco.
That thing. Bora high.